exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Stevie
Special Production.
Hey, listen.
I've gotta tell you the truth now. Penangati ndingo imba nyimbo ngumati penangati penangati ndingo kondo ndingo vina ndati penangati happy mood kisatele ngati penangati tsiko lonse ndingo menya pati Yesu wakati endi mbete ma sweetie
and we mbete kukoma
manzo so what you need no so with your banga fiji
kundi mbete kukoma tiwewe
kutaya uibazi kumbaya a Yesu mofaya the devil is a liar penazume ama banga cha utazima ndiso weta chochita Nandati pena chochita chochi mata ngozi pesa choka
Pena ngati ndingo kwa
Jesus you love me too much oh
Pena ngati ndingo chola katansi Pena ngati ndingo kwa
God me God bless you
Pena ngati ndingo kwela patebu ni kuchola katansi Pena ngati ndingo
Kupukusa mutu Pena amakala Yehova wango kupangile chintu chaji kulutu Pena zinezi kama chitika mutu weka sumakulu pidira Pena ngati iweyo si iweyo iweyo ndiwe na ndipo kumusidira Pena mulungu akama pangaza iwe Ziko silimbeta Blessings come your way Pena zume ama panga Yehova zimandiso weta chochita Pena ngati pena chochita chochi matango
Pena ngati ndingo kwa
Jesus you love me too much oh
Pena ngati ndingo chola katansi
Pena
ngati ndingo kwa
God me God bless you
Pena ngati ndingo kwela patebu ni kuchola katansi Pena ngati ndingo Pena ngati ndingo
Chochita, pena ndati pena chochita Chochi mata ngozi pesa choka
Pena ngati ndingo kwa
Jesus you love me too much oh
Pena ngati ndingo chola katansi
Pena ngati ndingo kwa God me God bless you
Pena ngati ndingo kwela patebu ni kuchola katansi
Pena ngati ndingo
from MalawiChoose.com, another one.